uimbaji wako vipi? Kuwatafuta au kuwapoteza kondoo wa Mungu ulimwenguni? Ole wako unayechanganya uimbaji wako na fitina na siasa na ugomvi na kiburi cha moyo. Sio wewe uliye wa kwanza kuwa na talanta ya kuimba. Nyenyekea, tulia, shukuru, imba.
So high and wide and so glorious.
Mary the little singing from the army of the Lord. Kwa kishindo kikubwa ziliporomoka.
And the evil spirits of King Saul of Israel, when they came to bind him in darkness.
When David played his little harp, and we know how the story goes. Nini cha kuzuia kumwimbia Mungu wewe?
Kuimba,
jo tumwimbie Mungu.